of Afro Ludo Music.
Here Nangundo is beat. Mr. TX on the deck.
Motivator na ye.
Girls on the phone, ups and down, ladies and gentlemen. Your boy, Jack. Hey, umpa konde hook.
Hey, yami umpa.
We fuck up.
Nawakaire. Nawakaire kuma kenyi. Nawakaire. Nawakaire kuma kenyo we waliweza difobe shobe. Waliweza difobe shobe. Nawakaire. Nawakaire kuma kenyi. Nawakaire. Nawakaire kuma kenyo we waliweza difobe kelo. Waliweza difobe neba. Nawakaire.
Kumono, kumono wani.
Jack Music drives me crazy.